hay'adda tayadhowrka Jubbaland oo ay weheliso wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose ku gubtay raashin laga soo saaray dekedda magaalada Kismaayo, kaas oo si rasmi ah loo xaqiijiyay in uu halaabay. Raashinkan la gubay ayaa isugu jiray bur, bariis, iyo sonkor, kuwaas oo ku soo halaabay markabkii ay saarnaayeen ee waday, kaas oo ka soo dejiyay dekedda magaalada Kismaayo. Arrintan ayaa ku timid baaritaan ay samaysay hay'adda u xilsaaran ilaalinta tayada cuntada oo si firfircoon markaasi ula socota badeecadaha soo galaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose. Goobta lagu gubayay raashinka ayaa waxaa goobjoog ahaa agaasimaha hay'adda tayadhowrka Jubbaland, agaasimaha wasaaradda ganacsiga, iyo holwadeenna kale. Waxaa raashinka la gubay ka warbixiyey agaasimaha hay'adda tayadhowrka Jubbaland Maxamed Axmed Nuur iyo agaasimaha wasaaradda ganacsiga Idris Xasan Maxamuud, iyaga oo sheegay in raashinkan uu ahaa mid ku soo halaabay markabkii waday ee ku soo xirtay dekedda magaalada Kismaayo.
Ilaahay mahad iska leh, ilaahaygii inoo dhib yareeyey badeecadan halka aan ku gubayno oo cadadkeedu yahay ku dhawaad 200 oo kiish. Waxaan kaloo u mahadcelinaynaa dowladda Jubbaland oo ugu horreeya madaxweynaha. Waxaa kaloon u mahadcelinaynaa bahda ganacsatada. Waxaa kaloon u mahadcelinaynaa isheeg bahda saxaafadda. Waxaan maanta meesha ku gubaynaa waad u jeedaan badeecadaasi dad ganacsataa oo bur kas keenaya adduunka dacalladiisa ayaa markabka dhexdiisa kaga soo qoyday oo ku daadatay olyo. Saas darteed bulshada annaga u taagan ilaahay ka sokow ay dowladdu noo xil saartay annagoo tayadhowrka ama Jubbaland quality control, anigoo ku hadlahaya magaca quality control ama tayadhowrka ahna agaasimaha guud ee tayadhowrka. Waxaan mar walba ku celinaynaa in badan inaad aragteen meeshan in wax ku inaad aragteen gudamo mid ka mida waajibaadka dowladda, gaar ahaan waajibaadka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland oo ah madqabka badeecadaha soo gelaya suuqa ay bulshadeennu iibsanayso ama isticmaalayso, ay mas-uul ka tahay wasaaradda ganacsiga iyo warshaduhu in la hubiyo badeecadaha ganacsiga loo keenayo noo walba yihiin suuqyada Jubbaland ay dadku access garan karaan ama heli karaan inay noqdaan wax tayadooda la xaqiijiyay la hubiyey badeecada lasoo mari baaritaanka checkinka. Arrintaas aan kala shaqeyno si gaar ah hay-adda tayadhowrka oo hay-adda hoos tagta wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, xarumaheeda dekedda iyo kastamyada meel kasta oo badeecaduhu kasoo galaan dalka dibaddiisa.